federaalaan la soo geelay dawladda federaalkada waleed waa federaal sistamka wixii xataa soomaali ma aan soo geena baa dawladda baarlamaanka maan soo geena federaal sistamka ee soomaaliga ayaa sabanaa kaana federaalaan la soo geelay federaalka maamul goboleedyo goboladii sidii in isfaraan isfaraan lama gobol saddex gobol aan okay saddex gobol aan la dhisay oo koonfur galbeed la shaqo marka saddexdii gobol maamul aan la soo bii wal iskaraahi wal aqoonsaday sadiidii gobol degmada oo kamid ah degmada oo wali xataa tuulooyin oon la jaran ilaa matuula iyo aloona maamul oon soo bii anaa soo ee ew iyo baka eewaysanaanka soo biyaan marka ana wal hati weyno la boonbooniyaayo dadka isku saadi meelo shacabka meelo degan wada wadadaama eh siyaasiga oo ku dareera meelo oo eelda ku koy baarlamaanka aan fadhiga eelbada shuqulma kale hakuqutee miyidii ha ka shay dadka meelo seedan eelbada kaba ha ku jeedoba ha qof ilaa qofa mushiya yaa ka jara marka way waxa barnaamijku jubooyinka la iska haysan jubooyinka digin in rafado wani ka badanna ama dareero baarlamaankaas ma aqoonsiinayaa la ar may sii dadka lan jah wareebiy digin in rafado lan wareebiy oo jubooyinkaasay sa xaquuqda iyo kala hayaan weydiisan iyo way kii hayay oo iyo hati ay iska mashquuliyo dadka
kasi
maahan wal maamul ayo jaro maamul degmudo ilaa mutuul maamul goboleed nagadaas xataa lanka madaxweyne ka atalaari la wareysaday maamul goboleed ayaa ma filay irka jawaabo waa jawaabta sare maamul oo dadka la yeelay fududeeyo marka iyo naftiyo xataa maamul goboleed oo ma arko raan degmo maamul loo soo biyaayo madaxweyne loo soo biyaano iyo hata bilaabeen dulkala waa dadkii la hayay meel ahaay maamul aan suubsano maamul goboleed koonfur galbeed ero aan suubso walaa soo la isku arkay oo hata langar oo ku kooyay dadbutula ka dhalada shaqo kori ilaa itoobii ha ka dhaladi in iyo kooyana elbertin lana eraan hortataas ana qol ana ka soo ma'e marka wal jarame dadkina ila saadan dad deegaankan qaladay ma'e wala iyo suu biyaan wal dareero ma'e wal iyo ka eebaytiina sharaf ikraam iyo ka kahlayna ma'e danki wadu iyo dabadan kariyo hayana wal isu ka helaw malal ana digina in rafla may dad dego kubra galbeed walil fara iska duubni muujiya xaquuqiyo kuma uu muujis weydiisada lanka wareerina wal in jarna lanka mashquulina iyo ana kulay talada
mudane xildhibaan haddii isnatiin xildhibaanada qaranka ee aan dhaladii deegaanadan way la siin keedayay intaysan ku gaabadeen howli ama waajibka isan lahayteen oo ka edinaya intii xildhibaanada kale oo howlinla ku eedayay intii oo qeyb ku ayin isan runtan sheego waayteen taas may kuleed
wallaahi unu idaacada ku hadalnay bayl ahaay wala jaray sheekni walaa mayl ahaayn wal qasan ma ee hadalnay waana wayl ahay bokoolna xildhibaano qaranka injiyan walka udaan waana walka hadalay wandareeroona ma ee lanka eedeen isku ari leh oo lahatin suuna didoolay maana gabta xataa ana bira-yi raabaca ahaan in la buuburiyaba xataa madhaawaaada
marka xildhibaanadii qaranka ee koonfur galbeed dhalada haddii isan atiin may go-aankiin arrintaas ka eedan naqdo doona
walaahi un haddee go-aankan imi dulka saytooga maamul usuub siiyan go-aankan ee dowladda federaalkana ku hadalay wasiirka arrimaha gudaha oo maamul usameynta qaasistanaa ku hadalay way sheegay eelbada iyo koonfur galbeed ku tirsanta haddii wal meelaraay tabasho jartoon wada hadala dowladda ka dhamaayaas wal kale maamul eeda la aqoonsado kule koonfur galbeeda dhulkas dowlad maamulna usuub inay koonfur galbeed wa dowladiina cadaysi olona xildhibaano meelaha ku jeed ana go-aankaas edin waana cadaynay sheekni haddana wal kale insha allah talaabooyin kale la kasii cadeeyo waaba qaadan haddii alla karaaranayo walaa iyo ina wal dareeroon
mudane xildhibaanad oo raale aaminsintaa federaalka faa'iidii la ka helay
ana marka hore way bahay dadka go-ololayo in federaal sam la soo bi laakiin hadda wayba argaayo federaalka wal la iska dhaco intii sameeyo
kasi
khaasatan dadka
mudane xildhibaanka dambeyntii xildhibaanada qaranka ee koonfur galbeed iyo ka jarta dhibaatooyinkana sheegtay intii deegaanada koonfur galbeed iyo ka jiraan marka kama dambeystii ma eta walaa qorshayaalka isan wadaan oo dhinaga noolale iyo siyaasadda koonfur galbeed isan ka hormariyaasan
shirada lasoo jeedaa haddana ska la shaqeeyaha ayna madaxweynaha koonfur galbeed joogiyo hadduu ilaahay ahaan wali soo qadaanay tallaabooyinkaasi oo koonfur galbeed imaamul shabeelle marka horeba caqabadu haysato koonfur galbeed way hayta jiriyo baarlamaankaas oo dusaray haduba baarlamaankeedaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa الله
إذا ما سنت تاسي ما هي حلوان تفاوع الشيخ نور أكمل حلوان هذا برلمان سوماليا إذا ما سنت حلوان.